ecomusicblog.co. Yeah.
My name is Chilewan.
I want sense.
African real body skill. Depola.
Nangumalande. Ichochena chile ule. Chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse. Nangu baponte. Tabamonde fjombona. Akasembe pakume yanse nanyonse. A party bones, better can come out.
Walibele lo kui koma, ifwana beans tuladie ya kumkuma. Gama wana tuleipuma, mule kutamba fifi tutwala kusuma. Walibele lo kui koma, ifwana beans tuladie ya kumkuma. Gama wana tuleipuma, mule kutamba fifi tutwala kusuma. Walibele la, walibele la, walibele la. Vale que nanguba ponte, ni owa ishiwesho naba naba sonte. Nanguba wata pali ponce, taba monense kotuipe la yonse. Wakula jolo mafetewa, tafia kapopo tuwaliva kale mupawa. Ugule kanadi ashiria tuchapa, ntuichite mikoche suchari valulanga flower. Oke nanguna left, tulampwesha right, fintu fiaba na right. Jano busu matamofula maeki twali lilo kundesha noti kunyanta pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chile ule. Chakula kusebanya fya pali ponse, nishita yonse. Nangu baponte, tabamonde pyombona. Akasembe pakube yanse ndanyonse, apali ponse.
Mutimefio karipanga taudinia. Nangufiko senshikuwa tapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no mutima wakalipa. Dalanda fia kwansha kabwele na kalipa. Tapakokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wanje fiofio na iluka. Bafuwa hatuka ilete koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikalesa pa monoman puta sanda. Pakobu shikutu kaleka na kumanda.
Ichoche na chile ule, chakula kusebanya fya pali ponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde pyombona, akasembe pakube yanse ndanyonse. Apali ponse, beta kankoma oh.
Walibele lo kui koma, ifwana beans tuladie ya kumkuma. Gama wana tuleipuma, mule kutamba fifi tutwala kusuma. Walibele lo kui koma, ifwana beans tuladie ya kumkuma. Gama wana tuleipuma, mule kutamba fifi tutwala kusuma. Walibele la, walibele la, walibele la.
Ecomusicblog.com.